Sanibonani, igama lami nguPrudence Hlanyani, ikhansela le-DA ku-Ward 15 kumasipala wase-Emfuleni. Futhi ngikusihlalo we-DA esifundeni sase-Vaal Region. Sekuphele iy'nsuku ezingamashumi amabili nantathu amabhizinisi ase-Duncanville Extension 3 angenawugesi. Lokhu kubangela ukulahlekelwa imali eningi, kusongela amathuba emisebenzi futhi kufaka iy'ngqindezi enkulu kubanikazi bamabhizinisi. Amabhizinisi asebenzisa iy'nkulungwane zamarandi nsuku zonke ukuthenga i-diesel kuze aqhubeke nokusebenza, kanti ke amanye esecabanga ukuvala ngokuphelele. Njengokhansela wendawo, sengizame konke kusemandleni ami ukuthola isixambululo, kodwa kubonakala sengathi konke imizamo yami nezicelo zami ziwela ezindlebeni ezingezwa. Yingakho ke sicela kuNdunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi ukuthi angenelele ngokushesha ukuqinisekisa ukuthi ugesi uyabuyiselwa kulezi ndawo kuze kuvikeleke imisebenzi kanye nezindlela zokuphilisa abantu bakithi.